Uyagala cinema lover, uyagala nkurwani limbele yo actor. Mam Titanic, Romeo and Juliet. Zenfe kuhunye coolness ya ice. Uyagala mbele yo bodyguard from Beijing. Neteke yo gadget li. Kawa zanye horafe, tuzanya love story. Tuzanye wota kuma love story. Uyagala hu non-stop episode endless love. Jimpenzi njikuwe buche. Trust me, the Superman, Spider-Man. Even if you jump high, I'll fly, I'll carry. Biona biola wa msinema mkwano. Huku mkwano gengindo kukulaga. Biona biola wa msinema mapenzako. Huku mkwano gengindo kukulaga. Ngapo mzite kulanga masasi ngepina. Huku mkwano gengindo kukulaga. Umkwano kutafange ya akta watafa. You be by me, your survivor. Star, 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 stanga watafa. No mkwano kwa febwe kutote gulifa. Bakuteke kuru tambi. Bakusome kuu, bakulove kuba lova. Balida uu, inane anjiru. Sabela ne salvato. Bava kopo biba bibi baliku. Mbuhuli rocha mazeka waka. Kwena wakere kanga. You ever young, she ever young. Non-stop episode, endless love. Jimpenzi njikuwe uche. Trust me, the Superman, Spider-Man. Even if you jump high, I'll fly, I'll carry. Biona biola wa msinema mkwano. Huku mkwano gengindo kukulaga. Biona biola wa msinema mapenzako. Huku mkwano gengindo kukulaga. Ngapo mzite kulanga masasi ngepina. Huku mkwano gengindo kukulaga. Umkwano kutafange ya akta watafa. You be by me, your survivor. A jam colors entertainment. A blackberry thing you've had. Dang, 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 dang. Young. Yeah, yeah, muyagala cinema lover. Muyagala nkurwani limbele yo actor. Mam Titanic, Romeo and Juliet. Zenfe kuhunye coolness ya ice. Muyagala mbele yo bodyguard from Beijing. Neteke yo gadget li. Kawa zanye horafe, tuzanya love story.